Arika ekitongole kibibigezo mugwanga lini kya UNEB kikakasiza nti ebigezo bya siniya y'omukaaga ebyakamaliriza ebyakolebwa omwaka gwedde bigenda kufulumizibwa lunaku lwa nkya okusinziira ku Jennifer Kalula ayogerera ekitongole kino. Ekitongole kimaliriza okwanjulira minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni ebyavudde mu bigezo bino mu nsisinkano yayindidde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Nakasero wano mu Kampala akawungeezi akayise. Olwavudde mu nsisinkano eno Kalula yakakasiza nti ebigezo bino bigenda kufulumizibwa minisita Janet Museveni olunaku lw'enkya ku ssaawa 5 ezokumakya ku mukolo ogugenda okuyindira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Nakasero. Abayizi abali addala 16,622 be beewandiisa okutuula ebigezo bino omwaka oguwedde, wabula ekitongole kya UNEB kisabye abakulu b'amasomero bonna UNEB b'ekyabanjayo ensimbi okukakasa nti basasula ensimbi ezo, nti kubanga UNEB ategenda kutya bigezo by'amasomero gonna geeranja ensimbi.